tell you, Papa, oh. It's sweet and serious, let me tell you, Mama, oh. Bila tubale kalite, kutale, itakuwa nawe kwa sababu. Kuna wakuba mwenge mchanite Gwanda lite Wapo nyoze kane
Wapo nyoko oh, oh.
Wali wanga banto umeza
Siti wanjasa
Wapo nyoze kane
Wapo nyoko oh, oh.
Wali wanga banto umeza
Siti wanjasa
What's that story?
Chabete, chabete